Thank you, God, for this blessing.
This is happy music.
Kila mnyonge na mnyonge wake, nyonge mnyonge ni mpeni haki yake. Nimekuwa na wengi ila mara zote mimi nakuonea tu, na kuzaliti machoni, na kuletea mtu ati chumbani. Na lala na ya timoni na wana shiriki mambo mambo fani. Hivi ni moyo ujasini kiasi gani ulo na umuo wengine hawana duniani? Kama si wewe huyo mwengine ni nani? Hata ye nipenda akanipa hiyo thamani.
My beloved.